Lagi John.
Stima Icon. Pekejeng, mama pungile tarada. Uko ma feeling, manga bila kondi. Na venye kamebeba utadhani ye ni donda. Chora namba saba ainama ni mashoti.
Disco, disco ma, disco. Buda tuko disco matanga. 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 Once upon a time tulikam na rende, tuliwasha tire kumbe wako na ride. Bana denga kwa uso ukarejo gito fimri. Disco matanga malele na zigwembe. True na jigamba na sinanga walenje. Rani kurada once nimemada. True or false shada buda na shikisha. Yapa siyaka na dibala. Tuazimanga sana buda na dimanga. Shikisha kwa jigamba sana tuke gambla. Shagala bagala ruti ya tuko pangla. Hey, dance go on. Hebu changanya ketepa. Buda one two one touch kali epa. Niko on toss na maganji na kutesa. Riangi ko fine na kudandia tunareza. Riangi ko fine na kudandia tunareza. Disco, disco ma, disco. Buda tuko disco matanga. Disco, disco ma, disco. Buda tuko disco matanga. Disco, disco ma, disco. Buda tuko disco matanga. Disco, disco ma, disco. Buda tuko disco
Icon, stima icon niko fiti niko ring ding ding ding. Hide niko vuta tumangife matawi na zitaka nizipaf nizichome. Ai, panisha kama nindo nicheze kama mimi nikika matama minini napiga na mamiti bro. Mi ushika tumatiti mstari za mafisi zinachacha ziko fiti. Na venye tunakatika malwethe wanakatika. Surprise, you gotta get it in the box. Bombo, cheke nyuma venye kana rombo na money talks. Fuku nacheza na chingi, mali safi, chap. Ifike za bati monchoka, nikubanje uku ghetto. Tinjoka kimoga nayo nayo kwa mtaro. White cap, staki medongeza maji, manze.
Disco, disco ma, disco. Buda tuko disco matanga. Disco, disco ma, disco. Buda tuko disco matanga. Disco, disco ma, disco. Buda tuko disco matanga. Disco, disco ma, disco. Buda tuko disco matanga.
Haga no 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 luko 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 jo. Ujana moshi moshi tupa tupa mstari. Piki anapiga pozi na mafisi watati. Tunde basha maganji usiwari na mado. Leonko majaba leonko mandom. Ukikuja home kuja na mafom. Charge phone, cheki video za mapon. Sina beba vitu bigi but nitaka shimo ndogo. So stingo noma, ay shit.